We the Gay Force pledge our allegiance to the hip hop nation.
Deep East
Dolces, Donchi, Bobby Slick. Yeah, scam. Haina budi la kububujika. Flow yangu ni ya kukata na shoka. Vocals nazo ziko louder than a thousand vuvuzelas. Nini mbaya msela, mbono atetemeka. Juu hata kauna Mayweather na kuingiza baridi ka July. Walai, why lie? I'm a born leader. Nikiflow wana follow ka presidential escort. MC, weba doni mascot. Before Jackie, reason being verses zako huwa short kuliko Jesus wept. I'm the real deal. Kawo onge mavi bas mi uponga cho. Hustler, na uziadi pasta injili. Ndocha ndio jina, S ni my master. Yeah, mini na full house na sura ni ya poker face. Kwa book of face, na mix my friends na my enemies. Bombo
maisha kitenda wili kazi kwa kukunche kuwa. This is hip hop so wakuna kudengua. Hata niende kwa jua, siezi kuyeyusha. Marapo wana dose na already kumekucha. Kazi kwako kuchegua. This is hip hop so hakuna kudengua. Hata niende kwa jua, siezi kuyeyusha. Marapo wana dose na
niko
already kumekucha.
Niko mbele kuchina mapesa na mslika bobi. Ndevu zangu ziko bao kushinda za bebe. Mi mkulu kushinda njeve. My witch music pack kwa mfuko ka bebe. Hii game kushaka funga ka chip. Mini hustler kushinda Rick. Mini young, mini black ka rob. Mini ill nikipita wako wo. Mini heavy ka bricks chini ya magic ka shed. Maniga ni mafloater ni walike ka tricks na wapol kama hawatoshi. Mindo boss bado kila siku mira ukakago. Ndiro hoju kapo nye mini mad chida tracks. Mini sonko ka Mike niko juu wako down kando. Lonchi wanga fundi ka frack. Napenda god kakak. My bass music show na cascade. Na bado na keep it real ka pack. Na bado na keep it real ka pack.
Maisha kitenda wili kazi kwa kukuchegua. This is hip hop so hakuna kudengua. Hata niende kwa jua, siezi kuyeyusha. Marapo wana dose na already kumekucha. Kazi kwako kuchegua. This is hip hop so hakuna kudengua. Hata niende kwa jua, siezi kuyeyusha. Marapo wana dose na already kumekucha.
That's why nina master verse ka Lemmy. Pass the Dutch and just let me get to my zone, I'm sky friendly. Mina track kali kwa booth, now that's tragedy. Na madabas na brain yako ndo cemetery. No bullshit around here, nina allergy. Wordplay mastery, whether metaphors I'm a nursery. Rhymes, bado wezi mada me. Najwa ni so tempting, but please don't test me. Lest you find yourself in peace resting. Ain't I that's the best thing? Something kind of like a blessing. Beef out Taki. Uki rich on the party. Bobby, you know me. And if you hate me, fuck you, blow me. Next level craziness. Usha madwa na hii song ni evidence.
Maisha kitenda wili kazi kwa kukuchegua. This is hip hop so hakuna kudengua. Hata niende kwa jua, siezi kuyeyusha. Marapo wana dose na already kumekucha. Kazi kwako kuchegua. This is hip hop so hakuna kudengua. Hata niende kwa jua, siezi kuyeyusha. Marapo wana dose na already kumekucha.